boy. Golden boy.
Yeah, yeah. Tumumbi katari, na wish it to wote. Baby you kill me, baby you kill me. Nachotaka tumbe mali, tuka spend it to wote. Wewe ni wangu, wewe ni wangu. My baby designer, raha zote ni pechumani. My baby designer, kufana nisha we ni nani. My baby designer, raha zote ni pechumbani. My baby designer. I swear I'm not a liar, I'm not a liar. Mimi wako baby, hey. Wacha waseme vibaya, hana vibaya. Tupendane baby. Kidogo na chokupa we, ishara Mungu atatupa eh. Hey. Ma, nishaanda ubani, nichome na kisomo nikuweke ndani. Siwezi kukuwache mie, nishanasa mie, mama nyunu mie. Misio haya wani, mapenzi unayonipa yana upinzani. Napenda unavyokata mie, unanikosha mie. I swear I'm not a liar, I'm not a liar. Mimi wako baby. Tupendane baby. Nyunjeshe chumbani mitapona. Hadharani si sawa. Nyunjeshe chumbani mitapona.